getatunes.com.
Conde Boy call me number one. Paresa. Unayajua basi tombe dua ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby and I'm out of you today, cause I love you every day forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, so the tabasamu usipo nilipo. Nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda, eti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda. Panda na kushuka na kuteleza siku anguka, ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika tiri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga, mahaba yana mimi nikatunaoga. My baby, and I just wanna make you my baby and I'm out of you today, cause I love you every day forever and ever. Ndugu jamaa na marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, siwezi tabasamu usipo nilipo. Nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda, eti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda. Nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda, eti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda milo, nimependa tena, don't nishapenda.
Music at www.getatunes.com.